exclusive to Zed Louder.
Your neck on the beat.
Programu yarishwe kwa kalio kuranda kuposa fenshita. Muzo aka Alfonso. Listen, yeah. Woo!
Mile music Alfonso. Akapondo mumashani shani. Jikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwafye. Mile music Alfonso. Akapondo mumashani shani. Jikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwafye. Ili mwamona na tandala. Na isa mkubo mbate mkwangala. Ala ukubwele lenu manshatala. Kutifia penanga nshinga mwambala. Nshumfwana na wanchensela. Emula ndwifi mafuwa kampepela. Nalikala wananjila kofye ndesela. Mule nkonka wino nalichenjela. Uwangalo nkumfwa wino mupila. Nshaishi wanga kwaliwa uwanchila. Ukwimbo kufumepo na kampila. Nshafumia poru imbo urushalila.
Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake. Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake.
Ubushikuna tampili okulanda. Nalipontele bonse pachipanda. Ndabusha ifya lala mumanda. Katwishi uwansunkire chibanda. Vano peso ndeba nono mpenda. Sana njimona kwa tinalienda. Babu junshi tino kunsenda. Kwa tifipu wa mwiponya malenda. Ndimu kalinganshi kuchipinda. Echo njimbile nyimbo mumapinda. Ndomfa wino mufikiki kuchinda. Mamifu aleni wino na itinda.
Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake. Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake.
Kuntuna fuma kutari sana. Pakufika kuno naria buko tumana. Ukupoleka kwa ringana. Kutimwa mwona kwa titwa ringana. Yachiri mumeshi mwipontele ngwena. Ndipanji tonsha isa kuchimpwena. Kumatuna kumanani ukumfwena. Mwiraesha kwa tiningoshe na adipena.
Tumone tumone
tumone. Uno mwaka ndjeina. Ndedi ila pario na pangeshina. Ninge kokuruwa rutuku na kanchina. Umwana shendo kuna atashanina.
Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake. Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake. Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake. Mile music Alfonso, akapondo mumashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule ukwa na pecha kwake.
Programu yari shibikwa kadio kulanda kupoza fenshita. Mwaine mwishi mzolewe kaifyo unso na ngufwa ya mwela pae misa mpya mungko makia chai. Sengelo Isaiah. Mr. Putty's Isaiah. Unique Sounds. King Dez Isaiah. AOC, I see ya. Choose K991, I see ya.
Unique Sounds Production.
Otikin Fashion Killer. Program yari shibikwa kali okulanda kupoza finish.